ya ekwensu na mmeye ganga chukwu ka onye nwe were na-edozi ụzọ ya onye ire bụ mmeye ganga gba mkpe ka onye nwe na-edu mụ na-aga onye na-edu n'ige ije onye na-edu gaga
music at NigerHighlife.com.